Dukin duki, dukin duki natoka nduki. Dukin duki natoka nduki, hao maupibe onikuti. Dukin duki na otonduki, kama nikitumba na bunduki. Dukin duki, dukin duki, dukin duki.
Dukin duki, man sped up on the floor Suzuki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man duki.
Dukin duki,
dukin duki, dukin duki.
Suti suti, nimegonga suti, ulizi ni mkali unigusi. Chuki chuki, thamani ya mchanga kwa kujazia vifusi. Juicy juicy, bay imepanda juicy juicy. Domana tukisogea, wana tunaga nuksi nuksi. Kwa tole tagi mapozo, nataka topigi vipala of course. Mipila nataka kugonga na ngosi, sisi ndo kiboko za mabitosi. Na ipo wazi wazi wazi, mtu kazi kwa yo hapa kazi kazi. Inateka watu kaje mpazi, tagi tagi na undoka na shazi shazi. Oh God,
oh my God.
Lauma mzigo siu baby. Kisho cha moto kiko na ganzi, akili na waza mabegi. Vifua vyetu vinatembea na siri ambazo wa baby. Ndomana wakipi mamoto wanapotiaga vibaya videdli. Nani kama sisi ambao ni wanyama kama sisi? Wanayua kuchanika kama sisi, ata wakaribiane na sisi. Tumejikomba, tumejipata, cheza na kode chana na cheni kuwaka. Kuchezea pesa ndo mchezo na otaka, mwendo ni mchaka 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 tuko. Dukin duki, dukin duki natoka nduki. Dukin duki natoka nduki, hao maupibe onikuti. Dukin duki na otonduki, kama nikitumba na bunduki. Dukin duki, dukin duki, dukin duki.
Dukin duki, man sped up on the floor Suzuki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man duki.
Dukin duki,
dukin duki, dukin duki. I just took a left turn on up block, not leaving till this road gets locked up. Three man hot out of four door whips. I know the neighbors heard was gunshots. No love for a pagan, you fought on my pagan. I'm tryna put you in the wood box. Can't take off this mask like Future. Esh will bop through his block with my hood on. He got shot and he told that's fucked up. Big 4-4 at your door like what's up? G19 leave a hole in your jumper. Now let that shit burn like Usher. Your boyfriend on pissy, a sucker. Them boy don't want no one holler. I stay on my grind, crusher. Got that if you need it, holler. It's Gucci, Gucci. Do I look like I'm left off a bad and bougie? Bad duck when I aim this Uzi, I spray this one, you get small like Pookie. Real life's a movie, I still got beef, I ain't tryna squash shit like Smoothie. They told you I'm too unruly, wanna see how I slide like Tusi?
Dukin duki, dukin duki, natoka nduki. Dukin duki, natoka nduki, hao maupibe onikuti. Dukin duki, na otonduki, kama nikitumba na bunduki. Dukin duki, dukin duki, dukin duki.
Dukin duki, man sped up on the floor Suzuki. Two guns in the back of the hoopty, I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man duki.
Dukin duki,
dukin duki, dukin duki.